Kanya by Kwa. Kacha nyo wa Sakwa. Adepasenta Takwa. Kick them off the track.
Yeah.